yani bingelela bazalwane egama lenkosi yethu Jesu Kristu. Kwinhlanhla kimi ukuthi ngikwazi ukukhuluma nani namhlanje. Ngicela ukuthi sivale amehlo. Baba wethu sezulwini, sibonga kakhulu ngakho konke osenzele khona. Sibonga nenhlanhla esinalo manje ukubukisisa izwi lakho. Nkosi, ngiyacela ukuthi ube khona kanye nathi ngomoya wakho ongcwele. Ngicela ukuthi wena uqobo ukhulumisane nathi. Nkosi, usivezele inhliziyo yakho. Usivezele, Nkosi, ubunjalo bakho. Usivezele lokho, Nkosi, okuthandayo nalokho okusondayo. Nkosi, sisize, Nkosi, ukuthi sithandeka kuwe. Nkosi, sisize ukungakulimazi. Nkosi, ukungakudabukisi. Ngiyacela ukuthi ungisize manje, Nkosi, ukuthi ukhulumisane nathi ngezwi lakho. Ukhulume futhi lokho okuthandayo nangalokho engizokukhuluma. Kube uwe ozokhuluma ngami. Sicela lokho, Nkosi, hayi kuba kusifanele, kodwa ngenxa yegama lakho. Futhi siyakwethemba njengonkulunkulu onomusa. Sicela konke ngenxa yegama lakho. Amen. Sicela ukuthi sivule amaBhayibheli kokuba Matthew isahluko 23. Matthew 23. So funda futhi nasencwadini ka Luka isahluko 12. Matthew 23. Manje ke isihloko la sithi uJesu ukhala ngababali nabafarisi nangokungaphenduki kweJerusalema. Kodwa uma silifunda-ke lesahluko, singasho futhi ukuthi iNkosi uJesu uyakhala ngenkolo engasile. In English, the Lord Jesus cries out against false religion. Uyasivezela kahle ukuthi inkolo engasile ukuthi injani. Futhi ke iNkosi Jesu uyasixwayisa ngakho. Ake sifunde ke kokuka Matthew 23. Kona uJesu wakhuluma ezixukwini nakubafundi bakhe wathi, ababali nabafarisi bahlezi esihlalweni sikaMose. Ngakho ke konke abanitshela khona kwenzeni nikugcine, kodwa ningenzi njengemisebenzi yabo. Ukuba bayakhuluma bangenzi, babopha imithwalo enzima bayibeke mahlombe abantu, kepha bona abavumi ukuyifukula komunye wabo. Kepha imisebenzi yabo yonke yabo bayenza ukuba babonwe ngabantu, amafilatheriyo abo bawenza abe banzi, bawenza abe mkhulu amacopo. Bathanda izindawo ezingenhla ekudleni nezinhlalo eziphambili emasinagogeni, nokubingelelwa ezicawini, nokubizwa abantu ngokuthi rabi. Kepha nina maningabizwa ukuthi rabi, kokuba munye umfundisi wenu. Nina nonke ningabazalwane. Ningabizi muntu emhlabeni ngokuthi uyihlo, kokuba munye uyihlo osezulwini. Futhi ningabizwa ukuthi abaholi, kokuba munye umholi wenu uKristu. Kodwa omkhulu kini akabe isikhonzi senu. Kepha ilowo nalowo oziphakamisayo uza kuthotshiswa, nalowo ozithobayo uza kuphakanyiswa. Maye kini bali nabafarisi bazenzisi, kokuba nivalela abantu umbuso wezulu. Kokuba aningeni nina, nabangenayo anibavumeli ukungena. maye ginina babali na bafarisi bazenzisi kokuba nidla izindlu zabafelokazi nango kuzenzisa nenza imikhulo kikuleko emide kaloko be ngiyakwamukeliswa ukulahlwa okukhulu maye ginina babali na bafarisi bazenzisi kokuba nihamba ulwandle nomhlaba ukuba nithole nokuba iproselite lilinye lithi selaba njalo nilenze indodana yesihogo kokuphindiwe kunani maye ginina baholi abayizimpumphuthe enithi ofunga itempeli akulutho kodwa ofunga igolide letempeli uzibophile ziwula ziphumphuthe kokuba ikuphi okukhulu kunegolide netempeli elingcwelisa igolide na futhi nithi ilowo ofunga i-altar akalutho kodwa ofunga umnikelo uphezu kwalo uzibophile zimphumphuthe ikuphi okukhulu kunomnikelo ne-altari elingcwelisa umnikelo na ngakho ke ofunga i-altar ufunga lona nakho konke okuphezu kwalo nofunga itempeli ufunga lona nohlezi kulo nofunga izulu ufunga isihlalo sobukhosi kankulunkulu nohlezi phezu kwaso maye ginina babali nabafarisi bazenzisi kokuba nithela okweshumi wesinkuntshane nokwenjungu nokuqonda niyeke okunzima komthetho okwahlulela nesihawu nokukholwa benimemele ukwenza lokho ningakuyeki nalokho baholi abayizimpumphuthe nihlula insensane niwinya ikamela maye ginina babali nabafarisi bazenzisi kokuba nihlambulula ingaphandle lenkezo nesitsha kepha ngaphakathi kugcwele impango nokuhuheka mfarisi oyimpumphute hlanza kuqala ingaphakathi lenkezo ukuze kuhlanzeke nengaphandle layo maye ginina babali nabafarisi bazenzisi kokuba nifana namaliba acakile weyo obonakala amahle ngaphandle kanti ngaphakathi agcwele amathambo abafileyo nokungcola konke kanjalo nani ngaphandle nibonakala kubantu nilungile kanti ngaphakathi nigcwele ukuzenzisa nobubi maye ginina babali nabafarisi bazenzisi kokuba nakha amaliba abaprofeti nihlobisa amathuna abalungileyo nithi uma sasikhona emihlweni yawobaba sasingayikuhlanganyela nabo egazini labaprofeti kanjalo niyazifakazela nini ukuthi ningamadodana ababulala abaprofeti nani cwalisani isilinganiso sawoyihlo sinyoka nzalo yamabululu niyakukubalekela kanjani ukulahlwa kwasesihogweni na kakho ke bekani mina ngithuma kini abaprofeti nabahlakaniphileyo nababali abanye kubo niyakubabulala nibabethele abanye niyakubashaya emasinagogeni enu nibaxoshe imizi ngemizi ukuba kufike phezu kwenu igazi lonke elilungileyo elachithwe emhlabeni kusukela egazini lika-Abela olungileyo kuze kube segazini likaZakariya indodana kaBarakiya enambulala phakathi kwetempeli ne-altari iqinisile ngithi kini konke lokho kuya kufika phezu kwalesi sizukulwane. Jerusalema, Jerusalema, wena ubulala abaprofeti nokhanda ngamatshe abathunyelwe kuwe. Kukangaki ngithanda ukubuthela ndawonye abantwana bakho njengesikhukhukazi sibuthela amazinyana aso phansi kwamaphiko aso. Kepha anivumanga, bekani indlu yenu sisala nani, ukuba ngithi kini, anisayi kungibona nize nithi ubusisiwe oza egameni lenkosi. Sigcine khona lapho. Bazalwane, lesahluko isahluko esangithinta kakhulu empilweni yami, futhi uNkulunkulu wakhuluma ngaso kakhulu kimi ngesikhathi ebengifuna ngayo kakhulu uNkulunkulu, ngifuna neqiniso, futhi kuyisahluko okwaguqula kakhulu indlela engenza ngayo, indlela engishumayela ngayo, indlela engiphatha ngayo nabantu. Kunguqulile ngezindlela eziningi, kuyisahluko futhi esikhulu kimi kakhulu, ngoba siyasixwayisa ngenkolo engasile okuyingozi kithina sonke ukuthi singena kuso. Ngizocela kodwa singakakhulumi ngakho, ukuthi ngibuye ngifunde nesahluko kuLuka elikhuluma okucishe kufane, Luka 11 sukela kuverse 37. Esakhuluma umfarisi wamema ukuba adle naye, wangena wahlale ekudleni. Umfarisi wamangala ebona ukuthi kaqalanga kokuhlamba engakadli. Yayisithi inkosi kuye, manje ke nina bafarisi nihlambulula ingaphandle lenkezo nesitsha, kepha ingaphakathi lenu ligcwele ukuphanga nokubi. Ziwula, yena owalenza ingaphandle akalenzanga nengaphakathi na? Kepha yiphani okungaphakathi kube isiphiwo sabampofu. Bekani-ke koba kobe kuhlambulukile konke kini. Uthi ngamanye amazwi iNkosi Jesu uthi abenze okuhle kubantu nakubampofu, okuphuma ngaphakathi kwabo ngenhliziyo, abenze okuhle, khona ke bazoba ngabahlanzekileyo impela, hayi ukuthi babe nokuzenzisa belungiso okwangaphandle. Verse 42, kodwa maye kini nabafarisi, kukuba nithela okweshumi wesinkuntshane nokwentshungu nokwemfino yonke, ninganaki ukulunga nokumthanda uNkulunkulu. Benimele ukwenza lokho ningakuyeki nalokho. Maye kini nabafarisi, kukuba nithanda izihlalo eziphambili emasinagogeni nokubingelelwa ezikwaceni ezicwayini zokuthengelana. Maye kinina, kukuba nifana namathuna angasabonakaliyo nabantu abahamba ngaphezu kwawo bengakwazi. Wayesephendula omunye wezizazimthetho wathi kuye, mfundisi, ngokusho lokho uyasijibaza nathi? Kepha wathi, maye kini nazazimthetho, kukuba nithwesa abantu imithwalo ethwaleka kalukhuni, ninake uqobo lwenu aniyithinti leyo mthwalo nangowodwa weminwe yenu. Maye kinina, kokuba niyakwakha amathuna abaprofeti kanti oyihlo bababulala. Kalokho ningokofakazi nivuma imisebenzi yawo oyihlo ngokuba bona bababulala, ninake niyawakha amathuna abo. Ngengalokho ukuhlakanipha kukaNkulunkulu kwathi, ngiyakuthumela kubo abaprofeti nabapostoli, abanye baya kubabulala, abanye baba singela. ukuze kubizwa kulesi sizukulwane igazi labaprofeti bonke elacitwa kwasekusekelweni komhlaba kusekela egazini lika-Abela kuze kufike egazini likaZakariya owabulawa phakathi kwe-altar netempeli. Yebo, ngithi kini liza kubizelwa kulesi sizukulwane, maye kini na zazimthetho kukuba nisisule isihluthelo sokwazi nina uqobo lwenu aningenanga nabangenayo niyabavimbela. Kuthe ephuma lapho ababhali nabafarisi baqala ukumsonda kabi nokumbuzisisa ngokuninginingi beqamekela ukuba bebambe into ephuma emlonyeni wakhe. Kwathi sebuthene izigidi zabantu baze banyathelelana waqala ukukhuluma ikakhulu kubafundi bakhe ethi xwayani imvubelo yabafarisi engukuzenzisa. Akukho okusitshekelweyo okungayi kwambulwa nokufihliweyo okungakwaziwa. Kukuba ke konke enikukhulume ebumnyameni kuya kuzwiwa ekukhanyeni, nalokho enikukhulume endlebeni emakhamelweni kuya kumemezelwa phezu kwezindlu. Ngicela ukuthi sibuyela ke lapho kuMathewu 23. Manje bazalwane, le ndaba ibanzi, inamaphuzu amaningi. Ke ngikwazi ukungena kokujulileyo kukho konke, kodwa ngizozama ukuthinta nje amaphuzu ambalwa. Okokuqala ke la iNkosi Jesu washo kubantu ukuthi kubafundi bakhe nasezixukwini wathi abafarisi bahlezi esihlalweni sikaMose, ngakho ke konke abanitshela kona kwenzeni nikugcine, kodwa ningenzi njengemisebenzi yabo kukuba bayakhuluma bangenzi. Manje ke ngaleso sikhathi vele bekse samile umthetho kaMose kubantwana baba-Israyeli ngoba iNkosi Jesu bengakafi esiphambanweni ephelelisa umthetho. Kodwa phela siyazi ukuthi thina esikholwayo eNkosini uJesu futhi emva kokuthi waphelelisa konke kokufa nokuvuka kwakhe asekho phansi komthetho kaMose, kusho ukuthi vele akusana sidinga ukuthi sigcine umthetho kaMose. Kodwa abafarisi ke babeshumayela ke umthetho kaMose. Kodwa kakhulu ke iphuzu ke iNkosi Jesu wayiqonda ke ukuthi abafarisi bayashumayela kodwa abakwenzi. Nansi ke iphuzu eliqondene nathi bazalwane, nansi indaba eliyingozi futhi okudabukisayo. Abafundisi bamanga, abafundisi abangasile, bayashumayela okunye kwalokho abakushumayelayo kungokuhle. Bayashumayela bathi abantu ababe nokuzithoba, bayashumayela ukuthi abantu mabangatshontshi, bayashumayela ukuthi abantu mabangaqamba amanga. Kodwa nansi ndaba elibuhlungu ukuthi lokho abakushumayelayo abagcini. Bona banemphakamo, bona bayatshontsha, bona banamanga. Ibuhlungu leya ndaba bazalwane, bayashumayela bathi abantu mabangaphingi kodwa babona bayakwenza emfihlakalweni izinto abashumayela ngakho. Bazalwane, ibuhlungu kakhulu leya nto bazalwane, ukuthi kunabafundisi abantu abashumayelayo kodwa babe benza izinto ezingamthokozisayo uNkulunkulu. Benza kona lezi zinto abashumela ngazo kwabona bayakwenza. Beleke uphawu lwenkolo elingasile ilokho ukuthi kunezinto ezibuhlungu ezikhalisayo ezenziwa kodwa emfihlakalweni. Nizwile kuLuka iNkosi Jesu wabaxwayisa ngemvubelo yabafarisi ongukuzenzisa. benza kungathi balungile, benza kungathi bamuhle phambi kwabantu, kodwa emfihlakalweni benza izinto ezibuhlungu ngenye indlela. Manje ke inkosi Jesu uyasixwayisa ke ukuthi yebo lezi fundiso ezinhle abawafundisayo asikwenzeni, kodwa ke singalokothi sifana nabo kuba bayashumayela babe bengakwenza. Kodwa vele ke inkosi Jesu qobo wasitshela ukuthi ngisho abakushumayelayo nabakufundisayo okuningi kwakho futhi akusile. Usiyakuthola lokho masifunda kuMarku 7. Ekhuluma nabafarisi kuMarku 7 verse 6 wayesethi kubo, uIsaya waprofeta kahle ngani nina bazenzisi, njengokulotshiwe ukuthi lesi sizwe siyangidumisa ngezindebe zomlomo kepha izinhliziyo zazo zikude nami, kodwa bangikhonza ngeze bafundise izifundiso eziyimiyalo yabantu. Niyeka umyalo kaNkulunkulu nibambe isiko labantu. Niyezwa ke abashumayeli umyalo kaNkulunkulu, abashumayeli lokho kusenhlizweni kaNkulunkulu, lokho uNkulunkulu athanda ukuthi bakushumayela, kodwa kunalokho bayashumayela amasiko nemithetho yabantu. Ayi bazalwane, ibuhlungu le nto. Bazalwane, bekufanele kwenze ukuthi thina sisikhalela kuNkulunkulu, thina esishumayelayo sithi Nkulunkulu sisize ngivezele lapho ngifundisa khona okungasilo kungakuthokozisayo, ngivezele Nkosi ivangeli lakho leqiniso, ungisize ukuthi ngikushumayela lona. Kanti okwesipili-ke thina bazalwane esisenkolweni, esisontayo, esisemabandleni, bekumele ukuthi sisikhalela sithi Nkulunkulu ngivezele Nkosi lokho engikulalelayo. Abantu abangishumayezayo bayashumayela iqiniso ngempela noma bayangidukisa, bayashumayela lokho kusenhlizweni yakho noma bayashumayela amasiko yabantu, na bayashumayela izifundiso zabantu nezifundiso ezidukisayo na. Bazalwane, asixwayeni. Inkosi Jesu shilo ukuthi ngezinsuku zokugcina kuzoba izikhathi ezinzima, ngoba kuzoba khona abaprofet abaningi bamanga abazodukisa futhi abantu abaningi. Bazalwane, asingakwamukeli konke nje okushunyelwayo. Bazalwane, asihloleni lokho okushunyelwayo ngezwi likaNkulunkulu ukuthi kuyikonakona, sikuhlole futhi nangezifundiso zeNkosi uJesu ukuthi kuyikonakona yini. Inkosi uJesu ke waxwayisa ngabo kokuba bayakhuluma bangenzi. Verse 4, babopha imithwalo enzima bayibeka emahlombe yabantu, kepha bona abavumi ukuyifukula komunwe wabo. Nansi indaba elibuhlungu ukuthi bayabeka imithwalo ezinzima emahlombeni yabantu, bayabeka imithwalo imithetho kubantu ezingezona intando kaNkulunkulu, kodwa kwabona ke abayigcini wonke le mthetho. Kodwa ke bazelwa, nansi iphuzu ke bayabeka imithwalo ezisindayo emahlombeni yabantu, imithetho eminingi, banemithetho eminingi. Bazalwane, imithetho yabo ayengaNkulunkulu. Ukulinganisa nje umthetho kaMose ibithi ufanele ukuthi sihloniphe isabatha. Kumthetho kaMose bekuthiwa ukuthi makunga setshenzwa ngesabatha, kodwa kube usuku lokuphumula. Manje ke bona bathatha lo mthetho ke kaMose banezela imithetho eminingi ngakuyo. Imithetho nje emningi bayishaya ngayo leli. imthetho yabo ingakho nangesikade inkosi Jesu ephilisa umuntu athi akathabathi umbethe wakhe ahambe bamsole bathi hawu uthwalelani umbethe wakho uyisabatha na babe nemthetho ukuthi umuntu akafanele ukuthi aphakamise isindo esingaphezu kwamakheje athize okungekho emthethweni kaMose kodwa bekuyimthetho yabo sizwile ke ukuthi futhi kwinshumayelo kokwayo ukuthi asisekho thina phansi komthetho kaMose sesiphila emseni wenkosi uJesu kushti imthetho emningi lezi zikaMose vele asekho phansi kwazo njengomthetho ukuthi akufanele sidle inyama yengulube nanani imthetho emningi nje lezi zikaMose thina esikholwayo asekho phansi kwaso kodwa kwintshumayelo ngokwayo lokho namhlanje ngiqonda ukusho ngithanda ukuthinta lokho ukuthi abafundisi bamanga bayashayela abantu imithetho emningi bayashumayela imithetho yabo emningi ezisindayo esiphambene nomthetho wenkosi uJesu. Inkosi uJesu washo yena wathi kuMateyu 11 wathi wozani ngimi nina nonke enisindwa nenikhatheleyo izoniphumuza. Bekani ijoka lami phezu kwenu nifunde kimi ngokuba ngimnene ngithobile ngenhliziyo. Khona imphefumulo yenu yakufumana impumuzo ngokuba ijoka lami lihle nomthwalo wami ulula. Bazalwane, umthwalo wenkosi uJesu lula, lulula alusindi, alufani nezifundiso zabafundisi abadukisayo. Ababeka imthwalo ezisindayo phezu kwabantu banemthetho ngakho konke. Bashaya imthetho zokugqoka, imthetho zonke nje, ngezinto zonke nje banemthetho, kunendlela okufanele kwenziwa ngayo konke. Bazalwane, kanti inkosi uJesu yena uthi ijoka lami lihle futhi umthwalo wakhe kuyijoke. Ijoka lapho angithi ejokeni kukhona izilwane ezimbili ejokeni, umuntu akayidonsi eyedwa. Inkosi uJesu ke eyakhe kungubudlelwane. Bazalwane, akusilona umthwalo kuyijoka, ubudlelwane lapho sihambisana nenkosi uJesu, lapho sinobudlelwane naye, where we live in a relationship with God. Niyabona inkolo engasile ingungethe imthetho, ukugcina imthetho, kodwa ivangeli lenkosi uJesu ku ivangeli lobudlelwane, kubu ivangeli lothando, lapho sifumana ukuthi sithandwa uNkulunkulu ngoba yena wasithanda nathi siyamthanda. Kuyimpilo yothando, hayi impilo yokugcina imiyalo. Yebo ke inkosi Jesu shilo ukuthi uma simthanda sizogcina imiyalo yakhe, kodwa inkolo engasile isekelo sayo imthetho. Abantu bashunyelwe imthetho, kufanele bacine imthetho ukuze bangene ezulwini. Bangene ezulwini ngemthetho, kodwa akekho ozongena ezulwini ngokugcina imthetho. Kodwa ivangeli lona kuyivangeli lomusa, ivangeli lokuthi inkosi uJesu wasifela. Kokholwa kuye sifumane ukuthethelelwa kwezono. Kokholwa kuye senziwe sibe ngabantwana bakaNkulunkulu. Ngoba sesingabantwana bakaNkulunkulu sesiyathanda ukumthokozisa. Ngoba yena wasithanda kuqala, thina siyamthanda. Kwi-ivangeli lokubuyisana phakathi kwethu noNkulunkulu, udonga okusihlukanisayo noNkulunkulu kususwe ngenkosi uJesu wasifelayo, wakhephula ngisho ikhethenisi belisethempelini ebelihlukanisa ungcwelengcwele nabantu. Manje ngaye sikwazi ukungena ngesibindi esihlalweni somusa. Ivangeli lenkosi uJesu kuyilona. kwiloko bazalwane ukuxhumana noNkulunkulu ngenkosi uJesu kwivangeli lobudlelwane noNkulunkulu. Kodwa izifundiso ezingasile bazalwane zisekelwe emthethweni ukuthi umuntu uzongena ngezenzo zakhe ezulwini, kodwa iBhayibheli ithi ngemsebenzi yomthetho akekho noyedwa ongalungisiswa. Bazalwane, akekho noyedwa uzongena ezulwini ngokugcina imiyalo. Bazalwane, sizongena kuphela ngenkosi Jesu wasifelayo nangokukholwa kuye kwisipho somusa sikaNkulunkulu. Bazalwane, iBhayibheli yasho ukuthi inkokhelo yesono ngokufa. iBhayibheli yasho ukuthi ngomthetho kukhona ukwazi isono. Umthetho ke kuyasivezela nje ukuthi ezulwini ngeke singene, kodwa iBhayibheli yasho ukuthi isipho somusa sikaNkulunkulu singukuphila okuphakade ngenkosi yethu Jesu Kristu. Bazalwane, ukungena ezulwini kuyisipho esikufumana ngokukholwa kuJesu, esikwamukela ngokukholwa. Manje niyabona ke umehluko phakathi kwenkolo engasile nalokho okusile na. Inkolo engasile inemthetho eminingi okudingakala ukuthi kugcinwe, kodwa ivangeli lenkosi yethu Jesu Kristu kungukholwa kuJesu okudala ubudlelwane noNkulunkulu, a personal relationship with the Lord Jesus Christ. Uma sifunda kuJohane 6 verse 28, bathi kuye, singenzani ukuba senze imisebenzi kaNkulunkulu na? Waphendula uJesu wathi kubo, umsebenzi kaNkulunkulu yilo ukuba nikholwe kuye amthumileyo. Bazalwane, ivangeli elilona lona kuivangeli elisekelwa esiphambanweni kulokho inkosi uJesu wasenzela khona, kusekelwa kuye uJesu Kristu. Bazalwane, cela ukubuza kinini enishumayelayo, kithini esishumayelayo, yini esikushumayelayo? Sishumayela imithetho noma sishumayela uJesu Kristu obethelweyo? Ngicela ukubuza nawe mzalwane osontayo, lapho usonta khona, isekelo kuthiwani kushunyelwa imithetho yabantu, kushunyelwa imithetho noma kushunyelwa uJesu Kristu obetheleyo lweyo isipho somusa sikaNkulunkulu? Kushunyelwa ukuthi kuningi izinto okufanele uzenze uyigcine ukuze ungene ezulwini, noma kushunyelwa ubudlelwane noNkulunkulu, ivangeli lokubuyisana noNkulunkulu, ivangeli lapho sesingabantwana bakaNkulunkulu, ivangeli lapho sesiphila ngokumthanda uNkulunkulu, ivangeli lapho sesigcwalisa umoya ongcwele osiholayo? Kushunyelwa ivangeli elinjalo noma kushunyelwa i-list yezinto okufanele ukwenze nokungafanele ukuthi ukwenze? Kwangathi uNkulunkulu impela angasisiza, asinikeze ukuhlukanisa. Asibuyela-ke lapho sifunde khona. Kepha imisebenzi yonke yabo bazenza ukuba babona ngabantu. Amafilateru abo bawenza abe banzi, bawenza abe mkhulu amacopho. Bathanda izindawo kushuthi lelo phuzu ke lichaza ukuthi bazalwane, ivangeli elingasile lakhiwe phezu kwalokho kubonakalayo, ukuthi umuntu kufanele abonakala elungile, ebonakale emuhle. Kodwa bazalwane, ivangeli elilona lona lithinta inhliziyo. Ivangeli elilona lona liyasivezela ukuthi inhliziyo yami yonakele kangakanani. UPawulu uqobo washo wathi, kimi ngisho enyame nyame akukho kuhle khona. Bazalwane, akusikho kwabaseGalathiya ukusoka nokungasoki, kodwa ke isidalwa esisha. Ivangeli lona lona lithinta umuntu, limbezele izono zakhe, bese lidala ukuthi azalwe kabusha ngomoya kaNkulunkulu abe isidalo esisha. Kuthinta ingaphakathi yomuntu. Ivangeli izifundise ezingasile kuguqula ingaphandle yomuntu. umuntu yebo ugcina imithetho leyo yebandla, ugcina inqubo yebandla, ugcina i-dress code lebandla, kubukeka konke kukuhle. Kodwa bazalwane, ivangeli lona lona lithinta inhliziyo, liguqula inhliziyo yomuntu, liyenza ukuthi umuntu abe isidalwa esisha. Verse 6, bathanda izindawo ezingenhle ekudleni nezihlale eziphambili emasina kogeni, nokubingelele ezigcwawini, nokubizwa ngokuthi rabi. Laba fundisa abangasile, bazalwane, bayathanda ukuphakanyiswa, bayathanda ukuhlonishwa, bathanda ukuthi babizwe ukuthi oh baba mfundisi, bathanda ukuthi baphakanyiswe. Kepha inkosi Jesu wathi, kepha nina maningabizwa ngokuthi rabi, ngokuba munye umfundisi wenu, munye nje umfundisi wenu, nina nonke ningabazalwane. Ningabizi muntu emhlabeni ngokuthi uyihlo, ukuthi baba. Manje lokho akusho ukuthi ubaba wami ongizala ngeke ngimbize ukuthi baba. Akusho ukuthi ngeke ngisho abantu ukuthi ngibabiza ngokubahlonipha. Ngimbize indoda ngokuthi mnumzane. Cha, iBhayibheli alichazi lokho. Kodwa liveza ukuthi, bazalwane, akufanele ukuthi abantu siba phakamise, sibabukela phezulu, sicabanga ukuthi bangcono kunathi, sicabanga ukuthi ibona esilindele ukuthi bazosifundisa. Uyabona, sibabukela phezulu, sicabanga ukuthi yibo amadoda alungileyo. Cha, bazalwane, akunjalo, akunjalo. IBhayibheli yasho ukuthi sonke sonile silelwe inkazimulo kaNkulunkulu. Ungalokothi ucabanga ukuthi umuntu ulungile. Ungalokothi umbukela umuntu phezulu ucabanga ukuthi ulungile lo. Cha, asazi inkosi Jesu ubeyazi okusenhlizweni zabantu. Ubeyazi ukuthi inhliziyo yabantu ikhohlisa kangakanani. Ingakho kufanele sazi ukuthi abantu bonke bonile basilelwe inkazimulo kaNkulunkulu. Singalokothi siphakamisa abantu sibabukela phezulu kungathi bangcwele ngcwele. Kodwa asazi, bazalwane, ukuthi sonke sonile. Futhi singalokothi futhi sibukela phansi abanye abantu. Singalokothi sicabanga ukuthi silungile kunabanye abantu, sibukela abanye abantu phansi. Cha, asazi ukuthi sonke sonile. Nami ngonile. Njengalo engimbukela phansi, bekungafanele ukuthi bekhona engibukela phansi. Singababukeli phansi labafundisi labo abadukisayo. Singabukeli phansi ngisho laba aseba bangabantwana. Singababukeli phansi, bazalwane, labo abayizidakwa noma abayizifebe. Singalokothi sibabukela phansi, kodwa asihloniphe, bazalwane, abantu bonke, ngoba bayizidalwa sikaNkulunkulu, badalwa uNkulunkulu njengathi. Kanti bonke bafelwe inkosi. Futhi bazalwane, asibaphathe bonke abakholwa enkosini uJesu njengabazalwane bethu. Akunandaba ukuthi lo muntu kutunjani. Akunandaba ukuthi lo muntu uselwa kangakanani nesono, usahlupheka kangakanani. Kodwa uma ekholwa enkosini uJesu, uma ithemba lakhe libeke kuye, asazi ukuthi umzalwane wethu. Futhi uma ezelwe umoya kaNkulunkulu, bazalwane, uzohomela, ekhalela, ehomela ukulunga. Uzofisa naye ukufana nenkosi uJesu njengami. Nami engingakafani naye, kodwa ngilangazelela ukufana naye. Ingakho beke ungafanele ngibukela phansi omunye osahlupheka, mhlambe esahlushwa noma izidakamizo noma ezinye izono. Kodwa ubekile ithemba lakhe enkosini uJesu, uyafisa ukukhulula leka, uyafisa ukuthandeka kuNkulunkulu. Onjalo, bazalwane, ungumzalwane wami. Masingakhohliswa, bazalwane, siziphakamisa, sicabanga ukuthi singcwele ngcwele, singcono kunabanye abantu. Akekho, bazalwane, ongcwele phambi
ebusweni bukaNkulunkulu sonke sonile. Silungisiswa kuphela ngokukholwa kuJesu. Sukwane sikholwa kuye sesingabangcwele phambi kaNkulunkulu. Na noma bani, noma isidakwa, noma isifebe, noma umuntu onjani uma ekholwa kuJesu ngeqiniso wenziwa abengcwele ebusweni bukaNkulunkulu. Usengongcwele ngcwele. Naye umzalwane kufanele ngimphathe ngale ndlela. Awu kodwa bazalwane, thina esinomoya yobufarisi, bazalwane, kulula ukuthi abanye abantu sibahlulela, sibabukela phansi. Njengalo mfarisi wayedla emzini wenkosi, owayememile inkosi uJesu ukuthi adle naye. Bazalwane, wayecabanga ukuthi ungcwele, kwafika lo wesifazane oyisoni ekhala izinyembezi ezinyaweni zenkosi uJesu. Kodwa wamsola inkosi uJesu wathi uma wayenguprofethi ubeze uyazi ukuthi lo wesifazane uyisoni esingakanani. Wangaboni ububi bakhe. Niyabona umoya wobufarisi kuyilokho ukuthi angiboni ukuswela kwami, ngiyabona nje ukuswela kwabanye abantu. Umoya wobufarisi ilokho, nginokuhlulela abanye abantu kodwa angiziboneli izono zami. Umoya wobufarisi kumoya yokuhlulela, kodwa ivangeli lenkosi uJesu kuyivangeli lomusa, lokuvezela abanye abantu umusa. KuJakobe 12, sorry, Jacobe 1 verse 12. Noma sorry, 2 verse 12. Sorry. Verse 13. Ngokuba ukwahlulela okungenasihawu kuyakumehlela ongenzi isihawu, isihawu sizigabisa ekwahluleleni. Ngokuba ukwahlulela ongenasihawu kuyakumehlela ongenzi isihawu, isihawu sizigabisa ekwahlulelweni. Ngisho eTestamente endala iBhayibheli belisho ukuthi uNkulunkulu uyahalela, uyafisa isihawu kunemhlatshelo. Futhi nangesikhathi, uma ngikhumbula kahle, ngesikhathi inkosi uJesu esolwa ngabafarisi ngokusihlanganisa nezoni, nabantu ababebukelwa phansi, wathi abahambeni bayofunda ukuthi chazane lochiye ukuthi ngifuna isihawu, hhayi umhlatshelo. Bazalwane, masibavezela abantu isihawu, sibahugela njengekandlela inkosi uJesu wabahugela ngayo. Awu inkosi uJesu ehamba emhlabeni, sibone elulela isandla somusa kubantu bonke, kubo kuzo izoni. Uhlobo lodwa nje labantu wayeba nokukhala ngabo ebasola ngale ndlela bekungabafarisi, abantu benkolo abakhohliswa inkolo, abacabanga ukuthi bazongena ezulwini ngokugcina imiyalo, ngokugcina imithetho yabantu. Ngisho abacabanga ukuthi bazongena ngisho ngokugcina umthetho kaNkulunkulu. Bazalwane, asina kungena ngalokho ezulwini, singena ngokukholwa enkosini uJesu. UPawulu Qobo wakhala ngabantwana bakwa-Israyeli wathi, siyakufunda lokho kwabase Roma. UPawulu uyakhala kabantwana bakwa-Israyeli, angikubone njengamanje. Oh, verse isahluko 10, wabase Roma 10. Bazalwane, ukulangazelela kwenhliziyo yami nokunxusa kwami kuNkulunkulu ngabo kungukuba basindiswe ngokuba ngiyabafakazela ukuthi bashisekele uNkulunkulu kodwa kungekho ukuqonda kukuba bengakwazi ukulunga bakaNkulunkulu befuna ukumisa okwabo abakuthobelanga ukulunga kukaNkulunkulu niyezwa bazalwane inkinga yenkolo engasile yebo labo bantu benkolo engasile banokushisekela banokushisekela ngisho uNkulunkulu babukeka bashisekela uNkulunkulu kodwa akusikho kokuqonda kokuba bengakwazi ukulunga kukaNkulunkulu ukulunga kwakhe esikufumana ngokukholwa kuJesu bafuna ukumisa okwabo okuya okungathi ngomthetho siyakufunda lokho kwenye indawo noma ngingakuboni njengamanje okungathi kungokwezenzo kanti ukulunga kukaNkulunkulu okwamukeleka kuNkulunkulu kungokukholwa ngoba ngaphandle kokukholwa akekho ongamthokozisa uNkulunkulu bazalwane ngokuba sisindiswa ngomusa ngokukholwa nalokho akuveli kithi kuyisipho somusa sikaNkulunkulu kwabaseFesu 2 bazalwane inkolo engasile alakhiwa phezu kokukholwa kodwa lakhiwa phezu kwemthetho asiqhubekeni ke la kushiwo ukuthi masingaziphakamisi futhi singaphakamisi abantu kodwa umkhulu kini akube isikhonzi senu ibhayibhile yasho ukuthi asi kwabaseRoma futhi 12 liyasho ukuthi asi kwabaseRoma 12 uthando verse 9 malungabi nokuzenzisa nenyanya yokubi nibambelele kokuhle thandanani ngenhliziyo ngothando lobuzalwane ekwazisaneni nandulelana verse 16 manibe nhliziyonye ningazindli okuphakemeyo kodwa yanaliswani kokuphansi ningazishayi abahlakaniphileyo bazalwane Masibukela phezulu abantu bonke kungabibikho abantu esibaphakamisayo sicabanga ukuthi yibo abangcwele ngcwele cha lutho bazalwane bonke abakholwa enkosini uJesu bangabangcwele singabibikho noyedwa bazalwane esimbukela phansi simdelelayo noma umntwana omncane umekholwa enkosini uJesu ungcwele futhi ke masingabukeli phansi ngisho abangakakholwa ngoba bonke bazalwane bafelwe inkosi uJesu uyabathanda ufisa ukuthi basindiswe nathi singakakholi kuJesu sasifana nabo futhi uma bekungasuswa umusa kaNkulunkulu kithi sasizofana nabo futhi mhlawumbe sasizobamubi kunabo bazalwane masingabukeli phansi abanye abantu Kodwa sibabuke ngamehlo inkosi uJesu wababuka ngayo. KuMathewu 9 siyathola ukuthi ngesikhathi babuka wabona isixuku wabanesihle sihle ngabo. Wababuka Jenga ebona ukuthi bafana nezimvu ezingenawo melusi. Inkosi uJesu wababuka abantu kanjalo. Kodwa abafarisi babuka abantu kanjani? Bawabuka kwamehlo yokubahlulela. Bazalwane kubuhlungu le ndaba uma umuntu senkolwele engafanele. Nami ngesikhathi ngilapho, benginalawa amehlo okubuka abantu kanjalo. Uma ngimbona nje sengimhlulela ngimqedile nje ngendlela aqoke ngayo. Bazalwane cha inkosi uJesu wayengenjalo. Awu bazalwane. uNkulunkulu makazi awukele singabi senkolweni engasile bazalwane inkosi uJesu wakhalomaye kulabo bantu wakhala omaye kubantu benkolo engasile kakhulu kubaholi Utike verse 13 maye ginina babali na bafarisi bazenzisi kokuba nivalela abantu umbuso wezulu kokuba aningeni nina nabangenayo anibavumeli kuba bangena nansi indaba ebuhlungu kakhulu ngenkolo engasile bazalwane liyavimbezela abantu ukuthi bangangeni ezulwini Ngoba isangwe liye ezulwini inkosi uJesu. Manje kubhlungu ukuthi inkolo engasile lifundisa abantu bazongena ezulwini ngokugcina imiyalo. Inkolo engasile bazalwane alishumayeli inkosi uJesu obethelweyo alifundisi lona. Yebo, okubhlungu ukuthi bangaphathi igama lenkosi uJesu. Bangakushumayela ngisho ukuthi wabethelwa. Kodwa laleli ingcithi yalokho abakushumayelayo. Bayashumayela bathi kholwe enkosini uJesu uzosindiswa wena nendlu yakho. Noma bathi nakho okudingakala ukwenze. Gcina le myalo. Bathi bangakushumayela ngisho ukuthi kufanele uvume izono zakho ukuze ungene ezulwini. Bashumayela imisebenzi eminingi ezinhle. Eminingi futhi kuhle ukuthi sikwenze. Kodwa inkinga uthi bathi uma ukwenza lokhu uzongena ezulwini, uma ungakwenzanga ke kungene. Kodwa bazalwane, sizongena ezulwini ngokukholwa kuJesu. Ilokho bazalwane esingena ngakho. Yebo, uma umuntu ekuKristu Jesu isidalwa esisha. Okwakuqala kudlulile, bubeka konke sekukusho, uma inkosi uJesu isengena uzosiguqula. Kodwa asina kusiguqula ngezenzo. Futhi asina kungena ezulwini ngezenzo. Bazalwane, siyasindiswa ngokukholwa kuJesu. Uma thina singashumayela uJesu, singalethe abantu kuJesu, abanakuzosindiswa. Futhi izulu ngeke balibone inkinga ke yenkolo engasile. Uthi yavimbezela abantu ukuthi bangakwazi ukungena ezulwini. Kanti obukubuhlungu ukuthi kwathina esishumayela le evangeli elisekelwe emthethweni. Bazalwane, kwathina asiza kungena. Ibhlungu lendaba bazalwane. Ibhlungu lendaba. KwabaseKorinte 2. KwabaseKorinte wesibili isahluko sesithathu. Verse 3. Nibonakala ukuthi incwadi kaKristu enziwa kokukhonza kwethu, ilotshwe kungekho inki kodwa komoya kaNkulunkulu ophilayo, kungabe sezibhebheni samatshe kodwa ezibhebheni ezinhliziyo ziyo yenyama. Kepha sinethemba elinjalo koKristu kuNkulunkulu, kungesikho ukuthi singaba namandla kokwethu okucabanga ukuthi luvela kithi, kodwa amandla ethu avela kuNkulunkulu oyena futhi osenzela amandla kuba izikhonzi zesivumelwano esisha, singesiso esegama kodwa esikamoya. Kokuba igama liyabulala kodwa umoya uyaphilisa. The letter kills kodwa umoya uyaphilisa. Kukhuluma la ukuthi lo myalo umusha akusiyo le endala yomthetho belotshwa ematsheni, kodwa kuyisivumelwano esisha somoya kaNkulunkulu osebenza kithi. Kepha uma inkonzo yokufa enamagama aqotshwe ematsheni yafika enenkazimulo, kangokuba abantwana bakwa-Israyeli babengenakubuka ubuso bukaMose ngenxa yenkazimulo yobuso bakhe eyayingephelelayo, pho inkonzo kamoya ayikuba nenkazimulo kakhulu kunayo na? Kukuba ima inkonzo yokulahlwa ibinenkazimulo ikakhulu, inkonzo yokulunga inenkazimulo enkulu kakhulu. Bazalwane, lalo kuyasivezela ukuthi umthetho kaMose belingakwazanga ukusiza abantu ngoba bekumthetho elingalethanga inkazimulo. Bazalwane, ngoba umthetho beletha nje ukwazi isono, alikwazanga ukungcwelisa muntu. Kodwa isivumelwano esisha bazalwane siletha ukuthi umuntu abe isidalwa esisha, wenza ukuthi umuntu ufana nenkosi uJesu, kwenza ukuthi umuntu abe nenkazimulo kaNkulunkulu. Kodwa manje ke inkolo engasile, njengoba ingashumayela ukusindiswa ngomusa kokholo enkosini uJesu, kodwa ishumayela ukuthi uzenza ngcwele ngokugcina imithetho emningi bese ke usuzongena ezulwini ngokulunga kwakho ngeke lingenisa umuntu ezulwini maye kinina baholi oh sorry verse 15 maye kinina sengiyaweqisa okunye maki nina verse 15 babali nabafarisi bazenzisi kokuba nihamba ulwandle nomhlaba ukuba nitholi nokuba iprosilinia lithi selaba njalo nilenze indoda neyesihogo ngokuphindiwe we kunani nansi indaba ebuhlungu bazalwane ukuthi inkolo elisile alinakho umoya kankulunkulu abantu ngisho abaholi liyasho ukuthi indodana yesihogo bangamadodana yesihogo ukubuhlungu ukuthi basebenzele isihogo ibhayibhile ithi banokushisekela badabula ulwandle ukuze bakwenza ukuthi umuntu oyedwa aphendula phenduka ajoyine bona join igroup labo kodwa kubuhlungu-ke ukuthi sebemenza umntwana wesihogo kuphindiwe kunabo bazalwane ibuhlungu leya nto inkolo engasile alimthokozisi uNkulunkulu bazalwane inkolo engasile alimthokozisi uNkulunkulu kunokuthi kunalokho kwenza abantu ukuthi baye esihogweni bazalwane ingakho usathane akanandaba ngenkolo engasile kunalokho kuyithulusi lakhe uyayisebenzisa ukuthi agcwalise abantu esihogweni bazalwane cabangani nje esikhathini senkosu Jesu uma ububuza abantu abajwayelekile nje abahamba emgwaqeni ubuza ukuthi uma becabanga obani bazoba sezulwini angabazi ukuthi okuqala babezithi hawu lo mfarisi uye uzoya ezulwini hawu lo mfundisi womthethwa uye uzoya ezulwini kanti babengazi ukuthi labo bantu babeka khona kwalasha ngoba abazange babenakho ukukholwa abazange babenakho umoya kankulunkulu abazange bafane nenkosi uJesu abazange bafana naye kanti babedukisa abantu kwabona babedukile ngeke ngikwazi ukuthinta konke isikhathi selihambile la kusukela kuverse 16 liyachaza ukuthi babezithi kubantu ukuthi bangafunga ngenkohliso uma bayifunga ngendlela elithize abafundisi bamanga bazalwane bayavumela abantu ukuthi baqambe amanga ngezizathu esithize kakhulu-ke bazalwane ukusekela bona bazokhuthaza abantu ukukhohlisa phela imvubelo yabo ukuzenzisa bayafihla izinto ekufanele ukuthi zivezwe bazalwane banamanga bayakhohlisa futhi bayavumela abantu ukuthi bakhohle qamba manga ukusekela indaba yabo bese uma siqhubeka sifunda ukuthi siyathola ukuthi bayagcizela izinto ezincane bayanikela okweshumi ngisho ezintweni ezincane kanti lokho okusemqoka komthetho abakwenzi ongukwahlulela ukulunga ngamanye amazwi nesihawu nokukholwa ilezo zinto bazalwane abanakho ukulunga abanakho isihawu abavezela abantu isihawu ukwahlulela kodwa ukubashaya bashaya ngolimi ukubalimaza ngamazwi ukubahlulela abantu ilokho kungokwabo kodwa isihawu kubabezela umuntu musa cha nokukholwa bazalwane abagxilile ekholweni abasekelwe ekholweni basekelwe emthethweni yabo indaba leli bazalwane ibuhlungu ngenye indlela kanti isikhathi selihambile angiphuthume-ke njengoba sesiphelelwe isikhathi bayahlanza ingaphandle kwesitsha kepha ngaphakathi kugcwele imiphango nokuhuheka bazalwane bagcile kukho okungaphandle kepha ingaphakathi bazalwane kwabona kugcwele konke okubi bafana namathuna amahle όταν απάρατε κουτκόνα ματάμπα φιλέιο. Κάντηκε μπαζαλουάνε όπου πιούγκουγε ότι πάει αζήγγελα μπα προφέτη. Inkolo es elinga silen jalo iso melana na bantwana bangankulunkulu aba bangempela bazo melana na labo bestembi so bazo bula bazo melana na labo bokholwa uma ufunda kwabasegalatheo yakufunda lokho njengalokho u Ishmael wayezingelo u Isaac u Ishmael ongumfanekiso obayi umntwana wesigqilakazi ongumfanekiso walabo abaphansi kwesivumelwano somthetho sobukuba isigqila bazalwane iBhayibheli yasho ukuthi njengoba u-Ishmael wazingela u-Isaac umntwana wesithembiso kanjalo ke nabo bayazingela labo abasekelwa emthethweni abangasekela ekholweni bayazingela labo bokholwa bayazingela abantwana bangankulunkulu bangempela bayamelana nabo bayamelana nabo bayabakhipha ngisho emasinagogeni abo bayamelana nabo bayabazingela bengaqondi ukuthi bayazingela uNkulunkulu uqobo kanti bethi bayenzela uNkulunkulu kanti empeleni benzela uSathane. Indaba ebuhlungu leya bazalwane lenkolo engasile. Bese ke bazalwane nakho okungithintayo kakhulu verse 37, Jerusalema, Jerusalema, wena ubulala abaprofet nokhanda ngamatshe abathunyelwe kuwe. Kungakabi ngithanda ukubuthela ndawonye abantwana bakho njengesikhukukazi sibuthela amazinyana asi phansi kwamaphiko asi, kepha anivumanga. Bekani indlu yenu isisala nani noma isisala ingenamuntu. Bazalwane, nansi indaba ebuhlungu kimi kakhulu ukuthi le nkolo engasile ilimaza kakhulu abantwana. Kwaphela lokhu ukungaba nasihle, ukungabi nasihawu kuvezelwa kakhulu abantwana. Yibo abantwana abakhula kulama group, abakhula kule nkolo engasile, abafakwa imithwalo ezisindayo ezingaphezu kwamandla. Sukela abantwana besebancane bayacindezelwa imithetho ezisindayo. Abaningi ke bese bathola ukulimala belinyazwa le mithetho yabantu. Bengaboni uthando, bengaboni umusa, bengafumani umusa nothando. Bese uma sebekhula basafuni lutho ngoNkulunkulu. Nansi indaba ebuhlungu ngenkolo engasile, liyaxosha abantu kuNkulunkulu. Liyaxosha kakhulu abasha kuNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu bengamazi futhi bengamfuni. Kanti bazalwane, iNkosi uJesu waye umuntu omuhle kangakanani. Isho bafundi beNkosi uJesu ngesikhathi omama baleta abantwana kuye ukuthi babusiswa. Babavimbezela bathi kubazali ukuthi ningaleti abantwana kumfundi eNkosini uJesu. Bazalwane, inkolo engasile lisusa abantu kuNkulunkulu kakhulu okubuhlungu ukuthi kususa abantwana kuNkulunkulu. Abantwana babekhula enkolweni engasile, abaningi abasafuni lutho ngoNkulunkulu ngoba abazange bafunde ukumazi uJesu. UJesu, iNkosi yethu Jesu Kristu, onobuhle, onothando, onomusa, onobumnene. Kodwa kunalokho babonani kulabo bahole babo, ngisho ngobaba babo, babona nje ukulahlwa, babona nje umthwalo olusindayo, ababona uthando nomusa nobubele nokubekezela. Kodwa babona nje ukuthi ayikho isihawula, akukho ukubekezelelwa la, kukhona nje umthetho olusindwayo okungaphezu kwamandla. Bazalwane, nansi indaba ebuhlungisha emabandleni ethu uma sihamba njengabafarisi, uma siquba ngendlela yabo. Abantwana bathwele kanzima, alikho intokozo, alikho injabulo. Kodwa kunalokho sithola abantu sebenobuso obude, sebesindwa, hayi nje abantwana, kanti abantu bonke besindwa le mthetho thina, le mthwalo thina esibabekele wona. Bengamazi iNkosi uJesu, bazalwane, esifumana ngaye ukuthethelelwa, esifumana ngaye ukuthi sithiwe singabantwana bakaNkulunkulu, sifumana ngaye ukuthi sesingabathandiweyo, esifumana ngaye intokozo nenjabulo nokuthula, ubuso bethu kukhanya. Awu bazalwane, ivangeli elona lona imnandi. Awu kodwa kubuhlungu-ke le ndaba yevangeli engasile. Ivangeli bazalwane, kubuhlungu, ivangeli elivamile kakhulu esikhathini esiphila kuso. Kwangathi uNkulunkulu bazalwane angasihawukela, kwangathi singamazi iNkosi uJesu, kwangathi singamfuza, kwangathi singafana naye, kwangathi singafumani intokozo elitholakala eNkosini uJesu. singaqhubi ngendlela yabafarisi kodwa sibe ngabafundi benkosu Jesu sifana naye umoya wakhe usebenza ubuhle nothando lwakhe kithi ubona abantu bonke bekubona ngithi futhi ngathi kwangathi uNkulunkulu angasiza sicela sivala amehlo Baba wethu sezulwini sibonga izwi lakho awuNkosi siyakubonga ngeNkosi yethu Jesu Kristu wasifelayo futhi esindiswa ngokukholwa kuye siyabonga Nkosi Jesu ukuthi wasifundisa futhi siyabonga ukuthi wasola abafarisi nabazimthetho ngesikhathi uphila ngaso siyakubonga kodwa siyazi ukuthi akulotshelwanga nje bona kodwa ukulotshelwa thina esiphila kulesikhathi kuba isikhathi nesiphila kuso kuyafana Nkosi abantu abaningi banenkolo elifana nale yabafarisi nabazimthetho umthetho Nkosi banenkolo eletha ukufa kubantu elingaletha impilo ngoba Nkosi impilo angempela itholakala kuwe wedwa wedwa Nkosi sisize ukukwazi sisize thina eshumayelayo ukuthi shumayele uJesu Kristu obetheleyo yena yedwa singashumayele imthetho yabantu Nkosi singashumayele imthetho yethu kodwa shumayela wena Nkosi obetheleyo Njengoba washo Nkosi ezwini lakho ukuthi kuKristu Jesu akusho lutho kusokwa nokungasoki kodwa isidalwa esisha. Kwangathi abantu bangazana nawe, bezelwe umoya wakho ongcwele benziwe babe ngabantwana bakho, kwangathi kungaba nentokozo. Nkosi kungaba ubunye enkonzweni, kungabibikho ukubukela phansi abanye abantu, futhi kungabibikho ukuphakamisa abanye abantu kungathi bangcwele-ngcwele, kodwa sazi ukuthi sonke sikholwayo singabangcwele ebusweni bakho, singabazalwane. We are brothers and sisters in Christ. Siphathelana ngothando kanjalo Nkosi sisize. Sicela lokho Nkosi ayikho kusifanele kodwa ngenxa nje igama lakho. Amen.